nuna, kisa nimenona. Alitaka nikonde mchawi ya furahi, ila shafeli. Shamba na umia, hata kiroga vipi umwaka toboi. Exi, wewe mshamba na ushafeli. Kukere alivo kichokozi, lazima we unune tena uone nilivyopatia. Nimechagua kiboko, nime